Na na na
Denis.
Na 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 na
Kayampi Records.
Yeah. Yeah. Mwana ake. Sikiza wewe.
Kamwe alisha sema atonirenga uyu papa.
Mapenzi yako
kando ya maji matulivu umeniweka ninanga mimi kama nyota umekuwa tegemeo umekuwa kimbilio daddy nastahili heshima kama sio wewe ningekuwa wapi ai menifanya nisha
Take it slow, rock!